sabata zindese ngawe mumanyi abanjagala neyanziza kusoke twebaze mukama nanyini byonna nawe akukumye ne famire yo kobenga toyina sente notojeganya nofuna bwotetenkanya osingira ddala famire abazisulawo nafuuka mugenzi taze nina ne be nasanga kugizinga kyerubya nga n'amasimu baagasalako kati mukomeewo tufunye abadduukirize abazze okunyulula abantu mu bwavu operation wealth creation kyatula empulire tweyongereyo batuuka n'okukoowa obulamu omukyala bw'akusaba emmere ne weefundikira naawe erowooza ekiba kiddako abaana bayimba obutalya n'obutasoma kye bava bakula ne bayaayuka sowaleti erimu ekizika ekiwologoma ne maama w'abaana asimba olukono na buno obutwagala kyoda ne busanyuka n'ettaka n'olirinnyanga eritali kulya naye byonna amakuba agabituukako gwe mubala omunene gwe mbakubidde operation wealth creation ku lw'enkulaakulana ne famire yo kyenva mbaze okusaamu enna tugende tukole ebitulemesa okufuna byagonjoddwa mwanguwe tugende tulunde mukwate enkumbi tugende tulime mujje tugende tulunde ebitulemesa okukola byagonjoddwa ekigambo seebwe mabegako oba kiyite eterekera ng'omuntu olukwata ku nsimbi kyasookerako gwe mutemu ogw'ekittavu abantu b'ettima ne bajja bakituggyako ssaabanyazi mwamirooni n'ayingirawo bakuwandiisa ntunze songa weewoze ebintu by'abantu ne bitwalibwa okutuusa minisita ssakulwazza atuyambeko kati abalimi n'abalunzi twewola ku ye sizoni ne bwebeeganya olw'omusana yesaka omugamba n'akitegeera kyenvudde mbaza okusaamu enna tugende tulime ebitulemesa okufuna byagonjoddwa operation wealth creation ensulo y'obugagga weetandikira katufufuggaza obwavu obugoba mumaka kamba weenaka n'akatalekeka operation wealth creation si kya ndowooza za byabufuzi wadde amawanga n'eddiini mwe tusibuka kizze kugatta bannayuganda n'omulamwa gw'okuyiga okolera awamu emikono etaano gikira ogumu genero salimu salemu ekyo yagambye kansooka enfunge n'omugu nti obwavu buluma abayivu n'abatasomye ne bubasse mu kikapu ne bafaanana n'okola n'ofuna ssente ebeera diguli abagaga wala be batikkirwa abadda ku bijanjaalo biriza empiso mwami bwavu yandibezza n'abeefunza tonesa empijjo yanguwako ekkalaamu y'ataasoma gy'emikono gye bannaffe abayivu ab'amadiguli ensi ekugondera oyinawo kabayidhawe mwanguwe tugende tulunde mukwate enkumbi tugende tulime mujje tugende tulunde ebitulemesa okufuna byagonjoddwa mwanguwe tugende tulunde mukwate enkumbi tugende tulime mujje tugende tulunde ebitulemesa okufuna byagonjoddwa mwanguwe tugende tulime ekkalaamu y'ataasoma gy'emikono gye